uma uphila emhlabeni obeka inani elikhulu ekutheni ubukeka kanjani, izinga lakho lokuphila, status, kunye nempumelelo. Kuvese kube lula ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke abe nesikhathi sokunakana nathi ngenxa yokuthi umatasa nalabo abanenani elikhulu kuye kunathi. Ngibingelele ngomukele engosini yethu eFresh ngengosibonelo Phithiwe Kangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Yabone bani, kulula ukuba nomqondo ongesiwo uNkulunkulu. Sicabanga ukuthi naye ucabanga njengabantu bonke bakulo mhlaba. Ngakho, ake sibuyele kuJesu futhi. Siqhubeke simbuke elandelwa yixuku. Omunye kulesi sixuku yilowo wesifazane, lowo ongahlambulukile, lowo yebo, lowo kanye ongobekwe eceleni ngokwasemphakathini, lowo kanye esingazange satshelwa ngisho negama lakhe, kodwa wayizwile ngalo Jesu ophulukisa naye. Manje ke, yini obengalahlekelwa yiyo emva kweminyaka ewu-12 yobuhlungu nokuhlupheka? NgokaMark 5:28-34, ngokuba wathi, uma ngingathinta nje iy'ngubo zakhe ngiza kusindiswa, kwanqamuka amasinyane umthombo wegazi lakhe weza emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekeni yakhe. Wanele ukuza uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuyo. Waphendula esixukini wathi, ubani uthinta iy'ngubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye, uyabona isixuku sikucindezela, usuthi ngubani ongithintileyo na? Waqalaza ukuba ambone owenzile lokho. Khona owesifazane esaba ethuthumela azo kwenzekile kuye, weza wayiphonsa phansi phambi kwakhe, wamtshela iqiniso lonke. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula, usuphulukile enhluphekweni yakho. Kucabange lokhu ukuthi ukholo lwakhe lwakwazi ukubamba amandla kaJesu kungakhathalekile izinga abe yilona ngokwabantu, i-status sakhe. Sihlobo sami, ungalokothi utshele ukuthi uJesu akanasikhathi sakho, ukuthi akanakho ukuyikhathaza ngabantu abanjengawe. Into emthintayo imshukumbise akusona i-status noma isikhundla, kodwa ukholo onalo phaqa, ukholo lwakho. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ye-WhatsApp ongasithola kuyo ithi 067-706-0077. Sothokoza, sibuye sibe ndawonye futhi. Inkosi mayigcine.